Gicela ungivumele ngikhulume nawe dale lendabijulile ngithi lento ingawe dale gicela ungivumele ngikhulume nawe dale lendabijulile uthi kimi dale ngeke uhlale ngenhliziyo yami uthi kimi dale soyilwela lento esinayo uthi kimi dale ngeke uhlale ngemizwa yami uthi kimi dale ngeke iphele lento esinayo
Abanye banamanga, abanye kubukuthi yaqonda nanga vele. Abanye bayadlala, abanye bakhala ngoba nabo bazalwa vele. Bangikhohlisile mina, ngigcine ngipholile wena. Ena uthole nabantu abaningi, bonke baphoxile wakha. Sothatha nasisanga, uyazi manginawe ngiyafudumala bebe. Uyazi ngiyakuthanda, uthando lwethu lungenze ngakhulupala ngibheke. Yingakho ngeke ngivume, ngeke ngivume kulashwa nguwe. Ngeke ngivume, ngeke ngivume kulashwa nguwe. Ngoba makuphele uthando kuwe khona la medale. Makuphele uthando kuwe kusebenza la medale. Forever wena, awube bani.
Kwako, give me now, gonna pack up.